Ungumkhosi hlathi awuyazi intono yankonfyuza. 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 Ungumkhosi hlathi awuyazi intono yankonfyuza. 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 Ungumkhosi hlathi awuyazi intono yankonfyuza.
Zashuba kwentwana ngetyala nangesifuba ziphuma hlathini linye zikhala ngokhala koshiyana nomamukondla lenye uyihlako kwekhala bungene nkene simanoza sabulana isiphosa awumeli next indathothoza ntwana ndimiphosa diphuma kulo mahlathi qengeleko kwembokotho dina one dina two ndiqofa qofa mafokotho ungazodlala ngamubaba ndiphethe nesikhotho sachukuchukwini yafuma kumu ipokotho sangena sidlala siqukudile ndiwuphethe umkhondo hlomihla sele sileqe zinye ndikutsala ngephondo hlathili mnyama induku zitshintsha kwangehlobo kwasindoda engumagayiza nayo yenze njalo sahamba intsuku seliphuma kwavakala isikhalo siphume ehlathini sijulukile sihamba ngemba ndiphethe lam ulitshintshatshintsha umbala wembazo sicinezela ugoldi siliva ngumbala wendalo wasida kum usiliva ndimbambe nangengalo ndigxuluse hlaza ndimlile bekhwaza kwinkalo
sihlathi awuyazi intono yankonfyuza.
Ungumkhosi hlathi awuyazi intono yankonfyuza.